downloaded from ilovezedmusic.com.
Zombies try to remake. It's from the boy, call me number one. Let's talk about a love, baby.
Let's do kiss, baby.
When don't nani pendeza, dunia inajua. Mwe mwenye najipongeza, najua kuchagua. Napale ninapoteleza, siku nitawakajua. Leta chiles na kutubeza, no kubwa tunakuwa. My baby, these girls in loyal. Umbe walitaka pesa, nikawapa moyo. Baby, these hoes in loyal. Wapenda sufuri nyingi, niliwapa moyo.
ilovezedmusic.com.